banga bwe baluza na bamulavu eba somusana mayanja na yoli nabwe wabikonza tengolo nonoza 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 ki omwana zamulina kumuda mazima bandoboza ki dalamba nonya ki tengolo nonoza 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 ki omwana zamulina kumuda mazima bandoboza ki dalamba nonya ki alinga lina muntu amugamba byenjagala tebwakola ensobi mubamu byenjagala tasusa takendeza titejubisa pana lavu ya teri politiku negamba zekafa negadisetu wasigala omwansula mu bikopo jaswana hiuse yomai nkita musiwulidde ondase nekubagemagema babantu nulidde mpawo batulidde ate nga mula nonoza 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 ki omwana zamulina kumuta mazima bandoboza ki dalamba nonya ki ngolo nonoza 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 ki omwana zamulina kumuta mazima bandoboza ki dalamba nonya ki.